Jaiwa gun. Yeah. Cortex Jena. Yeah. Life is difficult. Life is very tough. Come on, go versus.
Deka, deka,
mi se moya, moya.
Sometimes you my danger, danger.
Moyo, moyo, moyo ungi wa vuta. Utakala wa chuma, chuma, ndi kusawuka. Yeah, the things in a life, sizo se zili beta. Zina kuyenda, zino yenda, penda, penda. Osapa waka una lili na malenga. Ngati ulipansi wanda ya za kukweza.
Mayo, mayo,
mayo ni wafuta.
Mayo, mayo,
mayo supanganika.
Mayo, mayo, umefunika.
Deka, deka,
mise moya, moya.
Sometimes umajenja, jenja.
Narinati kili kiosifuni kila banja lao aliwezi anka kala sanga lwala koma sanga ziwa siku rina vuta za wakwila. But now everyday ango karila kulila anka jesa moyo umango yenda muzo koma sanga ziwa pena uma yenda muzo koma pano maso mawa bazi ango wana dima zoko mazo se zidia pakana pano iwa sazi wana.
Life is difficult, nowadays life is very tough. Magozi ako aja ewe saku teka. But osa opa osa foga tango pusha. Life goes a change, lelo kukonwa. Mawa mise epa de danger. Life goes a change every day. I just wake up all day, na hurry day.
Deka, deka,
mi se moya, moya.
Sometimes you my jenja, jenja.
Moyo, moyo,
moyo ni wafuta.
Moyo, moyo,
moyo supanganika.
Moyo, moyo,
umefunika. Deka, deka,
mi se moya, moya.
Yeah, hey, do it, do it, what's a fucker, yeah, yeah, yeah.